Yeah.
The king.
God is watching from heaven. Nigga napenda my life. Blazing the choker from heaven. God and God my dog.
Chicken napenda my life. Spendi kuchocha my guys. Hata mukija na dawa bado niko na watega. Kings atimbo gimbaya tuko tumekuja kuwa kemba. Kama tisho kuwa mada luku hatupigi kwa maringo . Cheki napenda my life. Spendi kuchocha my guys. Hata mukija na dawa bado niko na watega. Kings atimbo gimbaya tuko tumekuja kuwa kemba. Kama tisho kuwa mada luku hatupigi kwa maringo .
Leta kizeze nicheze genge kani na mbogi na chananga veve. Nicheze kwangu ucheze kiwewe dogo tukitoa kanjeve. Kabla ya mic tapiga na rende kisha nipige luku ya kitenge. Tenke jani tiserereke kisha madae mangu na wabebe. Acha kuhepa jo kwanza to do this. Kaka wa cyber kaheta kwa movie. Alianza tu manze kuende shanduthi. Now I'm the baddest na nilianza juzi. Acha madharao kwanza punguza kiburi. Leo kona mimi fika kesho unijui. Aje tunasi ushinda tukikula nudis. Ama don't brain ime travel tukitui.
Cheki napenda my life. Spendi kuchocha my guys. Hata mukija na dawa bado niko na watega. Kings atimbo gimbaya tuko tumekuja kuwa kemba. Kama tisho kuwa mada luku hatupigi kwa maringo . Cheki napenda my life. Spendi kuchocha my guys. Hata mukija na dawa bado niko na watega. Kings atimbo gimbaya tuko tumekuja kuwa kemba. Kama tisho kuwa mada luku hatupigi kwa maringo .
Minige kushika mapesa. Kama aja pesa hakuna maneno. Viki ndio pins ni kuja kutesa. Yeah. Sina kadinga, sina mapesa. Kini mademu anani like. Cheki kaluku, sina kasuti. Kini bado nenda charge. Jina ni pink, singa ni bazu. Cheki kwa stitch, na watesa. Wale ni wale, cheki ni kings. Life ni simbo, kuna panganga.
Life kuhaso napenda. Kwanza nikiwa na pesa. Siezi kadishi mahewa. Luku napiga kutesa. Spendi mdomo, kazi napiga. Kwanza natisha mtami ni dealer. Biz napiga na shona mapila. Taz kuomoka ni kuwe star. Life ni simba jana na dom, panda na form, kam ni kusho, saka madom. Nige napenda kuhasa. Kwanza nikiwa napiga msako. Pale nikute na pangu za jasho . Kwani siteti, kwani sicheki. Nani nipedi, taka ni medi. Hapa mbona sielewi . Cheki napenda my life. Spendi kuchocha my guys. Hata mukija na dawa bado niko na watega. Kings atimbo gimbaya tuko tumekuja kuwa kemba. Kama tisho kuwa mada luku hatupigi kwa maringo . Cheki napenda my life. Spendi kuchocha my guys. Hata mukija na dawa bado niko na watega. Kings atimbo gimbaya tuko tumekuja kuwa kemba. Kama tisho kuwa mada luku hatupigi kwa maringo .